Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗo ɗe gooni alkamisare jetti lewru avril hitande 2021 yamde diana ƴaɓɓori ka silimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niale fulɗo kabaruji ɗo nu jirede ɓoggui janɗe to on kumpitata wiide yangoji bonɗi hakkeji ɓiɓɓe adama en Amnesty International takkiti waɗere le Mali ONG o holliti keñan tongande muɗum 2020-2021 nde ley muɗum yangoji kewɗi larme Mali kuɓe donsankoɓe e jaddinkoɓe gaadi deƴƴere warti farabugu caggal ko guettidi jaddinkoɓe uddunodi ley lebbi kewɗi e wi yimɓe toon illa dewral selde basi signina hakkunde donsankoɓe e guɓe jaddinkoɓe ɗe yimɓe guendidi ana mbawi yaade ɗo weeli ɗum ɓen fayse tawa dewral signinama hakkunde ministére humaniide jaago e hooreɓe moƴƴinoɓe buuro buurude fa hannden ana sotte capanɗe jeego lebbitikaji yogaji e wi gofarnement o ɓe julaɓe sini celay ɗum jukkugoji ana mbawi waɗede fewde e muɓɓen yo ɗi woni sembe kabaru ɗi mbiyata ko bisimilla moɗon heɗal sijo tamani capanɗe capanɗe war hooreji suudogoji civil en fa yettade hippogoji dow larme Mali e minisma hono ɗum e nandore muɗum woni ko yangoji hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗi Amnesty International limti ley tongande mum bonandaji gaɗaɗi le hitande 2020-2021 nde windande hollitama alal bari keñan ɗo Bamako ɗo e wi ONG o ɗi yangoji soldats e Mali guɓe donsankoɓe kañe e guɓe jaddinkoɓe gaɗaɗi fa ɓeydore ɗen famkeɗen Mamadou Sama Sego
ele talkurundu to osaw tonno civil en tabantato en joyo ngoni mbarabe sapo jena wobbe majji ele wuro sinda sapo ena civil en ngoni iwbe yo golleji di holita gube kaptoje ngadi ele to ngane de holta madon wiide jadinkobe gubal soutien al islam e o musulman hipoke do komningaji jala sagu etori masimbini dun famdi fuf civil en tabantato idi don golobe minisma dido mbarama tabana wobbe dun barmi hakunde lebbi janvier e septembre wonande gube jon en kaborde don ko beeda ele kurundu inde beedo jadinkobe memama sanne dun ele sutagol yimbe le hobbe le sahal wuddu leedindi habtibe leedi mali dun hisama ele ndedo tongande hultama wiide mangal pade en garde national masimbini civil en chapane nayo etaton wattu le rouge hitane 2020 chagal lugaji dibi ndenti wadde e gube donsonkobe le gure binidama yanga saju le lammuti ele tongande amsinde dun be memi hala bonandaji ngadaadi le majereji nyarade sappo e sappo di le rouge hitane 2020 Bamako do torraji bilidi e machukaku to kaytun be jegitali dun memde hala jangnirde ujunere e temede didi uddade gila mars hitande 2020
halde fa hande hala yangoji hakkeji himɓe Amnesty International andata e laamukoɓe leydi meɗen ndi joyina fedde gaɗode horgoji fa laaɓina bonandaji gaɗaɗi dow gendi bunti fayso tawa kamɓe jaatiɓe dulla horgoji kewɗi gatte le leydi meɗen ndi ka wala fuu jaabo jiyeteɗo keɗe ko Ramata Guisé directrice exécutif Amnesty International Mali wi Hamsetou Touré do faccitago Aly Cissé
jippe fedde darantoɗo hoore muɗum moɗo wadde lugagol du tongande mo fedde minisma yaltini saabi fade mabɓe yaltinde tongande mabɓe ni fedde Amnesty International joddike no haaldi e fedde tabital pulaku koɓe kaltani men ko gotini muɗum woni ko tongande minisma ne du halti iɗe narda hooreɓe leydi ni joƴina fedde darantoɗo hoore muɗum yalla ana heeɓa wadde lugagol du kulleji kalaɗe ɗe hen ɗi yalla ana ande homo woni kalɗo gonga na homo woni mo haala e gonga hakkunde fedde barkanka e fedde minisma ni jonka miɗe nardaɓe saabi wakkati fuu ɓe kollitama wiide ɓe joƴini fedde gaɗo lugagol de hono ɗiɗo golleji ga abbada wala fuu tongande lugagoji gatteɗi gaddeteɗi amin ɗum hana
andon ɗi kabaruji fuu sakiraɓe ɗo mba hewɗe ɗi dow bembe ande ɗe dow hello amen facebook kañe compte twitter illa signingol waɗali lewru mars ƴaɓɓino ndu fa jam fa basi timma hakkunde donsankoɓe e guɓe jaddinkoɓe deƴƴere heɓama farabugu ngol signingol ngal dewral waɗi dow imadara fedde ho conseil islamique mali ɗum laatinake ha han yimɓe guendidi fuu e tawede eɓe darta fa hande daraniɓe ɗum ɓeyda humcude hoore yalla jam junniɗo ana waɗa lewru ngo Mamadou Sama Sego.
jam e dawral hewtama le wuro mende gila signingol talkurundu dun ko holiti neddo goto farabugu e wi makko kala ko hawra e domu dun na taba wonande kala signibe talkurundu goto fufna hinni haaju mudum le dejere e wi makko e le kabaruji goddi holtama wiide nanugol luma wadama no haniri le yonterende ngol wadi dun yeso yimbe le hewbe gure badide nuku o njopibe non fi luma go batta wadi de nagu bangi goddo dun le sahalidi ndi to dire ton le lamu tumutu commerçant ciutado non le galle makko lewru jabbidundu jopitama nyande talatare jegom lewru avril yimbe galle makko jati gondini dun ka dum fuwe tawede no o yopitada kay facitinaka fa hande dun sababuji sutagol makko humpitaka e wi kabaruji tondi mitan wiide tutali na hewi sanne wakat jun o le sahal e wudulidi mali
hono beydirte nyibude gollidal hakunde studio tamani e gollidibe mudun hon dun woni Cecily Kawrital hakke yontere puddungal kenyen do bamako do o imadara horebe projet studio tamani gal kawrital wada anfa be kollite ko golla kanye ko be kaltide tidallaji kande hunjanede hore fa sago hedotobe beyda wadede fa bidure no famke en mamad samaseko alisise
ko do fufu wata hebede e le gollidal hakunde studio tamani radioji mudun jukundirdi gondile irsel ko goni sembe e tidallaji ngal do gollidal ko hani hunjinede hore e le mudun non dido lamdi hala mudun memama e le kawrital hangal wadde yontere kadanam sokoro kunate kango ni kumani do gollidal le studio tamani
les questions de
ana hani mi ewano mi yottinirta kabaruji di so tawi wonko mi mbawi wadde ko nafata hono mi mbawi wadirde fami pabo margal lobbal hono mi mbawi wadirde fami balla yimbe be hebude ko nafata dum fami ewa kasen dum hono mi mbawi wadirde fa dan ko mi pabiribe bangal kaki gollidal
ardi be irtel yila mabbe yo sembinde gollidal bangal jande e famingul e totugul kake gollirde dido radioji di kedanna banjugu dante kango ne horejo irtel
aujourd'hui hande ana hani gollidal hakone studio tamani e radioji di gollidi tadi faabe studio tamani ana faabo radioji di radioji di ana faabo studio tamani ana hani jokkude e dati di wondidi hokkude radioji di kake di be mbawi gollirde yalla be keba martinde kumpa yilbel gombele kreduji
servir les communautés
yalla ngal do gulidal naboya kanko ho radio irtel dardi radio ji jogondirde si jotamani di tabade no fevri hejo golleji di micitan wiide radio ji chapani jetti e joyi ngari e ngal do kawrital
fa handen jom en bitikaji yogabe chapande jeegon ciottata burure fayse tawa dewral wadi fa cinina hakunde ministere humninde jaguji e fedde sottobe buru fewde e kabaru mudum ministere de holliti wiide jagotobe famarbe sini gadayi ko rewra do mudon don jukungoji ana bay wadede fewde mumben syndicat jagotobe famarbe bi de dabere jiwi dum en e wi mabbe koyde mabbe fu gattaka e kaltidal biangangal fa bidure no famke en alisise
Batare yontere jon gouvernement leydi ni wartirno ciogu buru bu debe sapo sefa no fale nyalama mom ngoni hande o buru o mali hemere sefa sotetele nukule yogaji le capital o tayne won kaldal kawral tinangal hakone gouvernement leydi ni e gubbe be sottugol buru o wodani chapantat lewru mars bettin lewi fedde noddirtene association des libres consommateurs du mali alcom le temdere yimbe la jeyobe buru be fu debe tan woni ciottobe dum bu debe sapo sefa yimbele ngombe le gouvernement ana wonno yiltade hakune boulangerie ngaji di fa jukka neddo fu gondo to chalido teddinde choggu mo fedde noddirtene direction nationale du commerce et de la concurrence DNCC hoki so me pettike dum syndicat en jeyobe le leedi malindi ka holiti wiide kany en ka hun ko mudu en wattaka be kaldal kawral tinangal hakune gouvernement o e yimbe le jeyobe burbe le wi kanko Albert Maiga goto e syndicat o le journaux ngaji be nani dum min en ka nande dum juhi men sanni no holitiri wiide da mudum fu o bammi aadi video wadan ko wayi fu yalla mo martina yimbele jawbe burbe kumpa bangal choggu
samgul baliki endo sukabe famarbe o golle holitama wede ana wonde hebude sembe leedi meden di ka hala mudum ana fandi ko halade dum ko mimsiti himbe bamako yogabe ko sabi o golle bond ana wada hedun sare mali wi do mudun ani go fa tumata ko jo hebini en jabu mudon do facitango Mamadou Sama Sekou Ali Cisse
odo kabaru mu wembi san yimbe samgol mobe do sukabe yottagu mu yarata fi enesu nyaw hando jati sawrede don ko holiti docteur Draman Traoré dunketi laaji le hakillo
ue nyaw kando haybede sawrede no haniri yalla joomu ana heba wayti den wurdi
yottagu bondo kewdo sanne wakar jun o ko buri hebdu dun do dewey dun watte don ko holiti procureur général cour d'appel Bamako Boubacar Sidiki Samaki
wala fu kawrtal ngatere cour d'appel do so tawi goto nasi hala yimbel mobe chamo bir sukabe hala mudu halaka yimbel be hono si dido tordaji watte mudu en fuko hewi sukabe rewbe do yeddugol sariya nawdo satu sabi edun wawi imminde hakille suko
sur l'enfant
et bien pour créer ok wete pédophilie na juke jati les sariaji ledi mali kedda na fa hande Boubacar Sidiki Samaki
yimbel fu chamo be sukabe be du mudu warta sapo etati ana wawi jukere duubi joy ya du noga ikasu na uinai nai sefa yotade million sefa
e bi fedde OMS ko buri hewde noga yi le temdere yotari chabantal le temdere be do bombe sumbe jidi e ngurdam tidudam sonne le galleji mabbe uddugol e kaso madun no sawrede bangal hakkilo woni dabareji mbawdi bultude carotte Allah le ledi mendi dum ne ko holiti sosologue en ledi mali
kabaru nya coronavirus no wori le leedi meden di minister humnide cellal holiti communique wiide himbe chapande jeno e go wobbe woni be nyaw on nangi kenyan nayo woni jube no gay e nayo woni santanabe don ko wadi alal bare kenyan ko nat le leedi meden di wadde hande himbe ujinaji sappo e tembere jetton e chapande nayo e go woni be nyaw o nangi santanabe ujinaji jetton e chapande taton e taton iube temede nayo kedo den joni kabaruji acti covid
Studio Tamani
Jam wale modo hedibe kabaruji acci covid studio Tamani nyalom hando min garam min landindro e docteur Kojo Hamsetu Cisse gollo su doktororo kati kedden ko mo jabi do landi amendi
Allo docteur
Yalla nyandude acid goto ana way waytude nado nyaw covid 19 on
ala coronavirus
nyamdu nduka rabata ka sini on jama odo nyamda neddo goto won emo mo ngi nyaw o woni mun jom darek ana dojja na ana ila ana woni lemo wala fuko rentori dun ana way lata sababu fa danyam morabi
Bonjour docteur.
Nautra de kaaji gulli gooti hono faana gitti mustero haala na camera ana way wayti de neddo nyaw covid 19 on
contamination
ala covid 19 ana takki e uditirde baafe do camera ngaji na e bikki mo nautorto do dum ana way latata sababu fa nyaw o harabo dum wiete arabe dirgol tawe o memondiray neddo mo ngi nyaw o woni mudum sini memi kakul neddo goddo nautirino tawe teddinay dabreji biade ana denna di dum ana way latata sababu fa harabo goddo
Bonjour docteur.
Ana hala saatu wiide sukaabe nyaw covid 19 o yetaake mudu yalla be baawi wayti de yimbe nyaw on
gonga sukaabe non e baay raabude nge nyaw o tawede wala fu ko be mat e caldi mabbe fay si tawa nge nyaw o won e mabbe ka nyaw o won e mabbe e baay raabude mo dun saabi ko buri hewde fu mawbe buri yede e mubben dina sukaabe neno sini nge nyaw o won e mabbe e baay raabude
Allo docteur.
Wam kulitinobe wiide wulare ana wara ge nyaw. Ko dum saabi tawede wulare hande ne fu mide tayko wiide adam nyawbe covid 19 ana wondi beeda.
Wala fu horon ngadango kulitingu wiide wulare ana wara ge nyaw o. Sine wiama wulare wana degree ngaji chapande nay ko woni le mali. Wulare ana waya jattede fa degree ngaji chapande jeddi yaade ko buri chapande jetti. Kunne hiyataake to men do. Wana wulare degree ngaji chapande nay waya warde nyaw o. Ko baw mi wiide re mba juk nde wadde horngoji darde yala wulare ana way torude nyaw o
docteur kojo a jara masane do jabaade dido landi do kaddetene kabaruji meden jowidi do nyaw coronavirus tinno don de won dati mbiyadi ko yimbeele humini be kabaru cellal gonde halanten nyaloma handen o
sijo tamani
Sijo Tamani do Faba Muya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sekirabe kabaruji gondi le region gaji meden di en jaran sigu ko yata sukabe chapande taton don kawri don le yonter jabbene de dandir golla dursi tagol qur'ana e wi huncenim e don hore faanda mudon yalla sukabe ana janga qur'ana keddale ko e mubben go gol dandir golla association don walde bino dirta wa datul al islamika hebi hakilo mudon hawrentini ko yata santriji jeddi gondi le commune gaji sigu idon ardibe be litam wiyade ndokam ngenaariji dukinde kabaruji do limtugol ko hebugol carte nina fuddi to kayto fuddi to kayto kenyan kanan ko be ngendidi kunjani do hore o golle minister humuninde lamode hagitere lamu hebi hakkilo mudun e wi mabbe dum wadan fa sukabe be dubi sappo e jetti yade yeso keba limte yalana keba carte ngaji mo benina golle mudun hani wadde lebbi didi sakiraabe do kaduden kabaruji ka andon di fu odon baa hewde di do www.studiotamani.org odon baa hettinade dudu mere mere sini onno di do numero via mo 37 321 wassalam.